We have a 138.
It's gonna be Aladdin.
In the name of Jesus. Not in the name of Judas. Hadapaya bonde mukas. Furai mukura lukas.
Activate.
Ha! Dangata to the gumand, it's in Gonjamera chance in our name. Sinundapu wangu wanda kutombo faisa chansi na wanadem. Tangata tone nguvandi chingo chemera chansi na wanadem. Sinundapu wangu wanda kutombo faisa chansi na wanadem. Tangata tone nguvandi chingo chemera chansi na wanadem. Sinundapu wangu wanda kutombo faisa chansi na wanadem.
Garazia taka chanza na wanadem. Garazia magaganza na wanadem. Kana wakaganza wakaganza na wanadem. Tuka shure wakuzo nyatsa na wanadem. Inonzi take over Tanzani. Uzara game. Mazama ni makamona reke ni chifundutza maganz. My plans manyama atifunduke machanzi mazama.
Nangande tone kuwa tichingwa chemera chanzi na wanadem. Sinundapu wangu wanda kutombo sakisa chanzi na wanadem. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Manu mamdisi biza na wana dem. Amsi mba bilo biza na wana dem. Ana pili biza na wana dem.
Tangande tone nguva andi chingo chemera chansi na wana dem. Shino ndapi wangu vanda kutongo faisa chansi na wana dem. Tangande tone nguva andi chingo chemera chansi na wana dem. Shino ndapi wangu vanda kutongo faisa chansi na wana dem.